Za tuba wa ile sindi tilu bila ni bwana unose twete la nikani za tunyumbo za tumoyo watu mafilu yeah
za tu za tu
pali mozi ni kupira bato kolo ni za tu
za tu za tu
nkani za tunyumbo za tumoyo watu kwa elesi
za tu za tu
wa ilesi
Edba, uziwa gale, zatuba wireless in day show, lilipindi DJ Gogse, tabwela nsoru kufuna kujeza nanu.
Ndituri Gogse fans, ndeta iwe tilachi show cha massive, ndipo tieni tambeni show ya lelo, ndi nyimbo yoshekela kwa Ino and Kalawe, Dzuka Malawi.
Diku driver kujimeshe, da wana street kidi alipakona, akwoso pangidwa adopte, koma Malawi akudiki la Madonna. Mesa kamusa nkati kwacha Banja Malawi ambiri akana gona Tuka Malawi tuka Kwa saka fifte wakala uku gona Kungwa panda kutuka Kupesa tinsaidi ya landa nyanja Don't legalize on my sector Hamuna saka mange banja
Tuka Malawi we tuka Mite migale unayamba kukona Tuka Malawi we tuka Agule mele ni wakwela naona Tuka Malawi we tuka, tuka geti godo neva moda. Tuka Malawi we tuka, tuka Malawi we tuka.
Zawi yongwe nzika gona, nebeza kwaja ata iti sampampu. Banata kugawe patatu, mesa chile mwana fela Malawi monti. Ways mata fale, nobody knows, nobody cares to know. Ali yese akugona, wina Malawi anafela kutulo. Jiru ya kanyele keila, hama ijela ndi wakungulo yela. Foja ndi malima ndino, tengo ama panga wina.
Tuka Malawi we tuka.
Music from N.O.D. Kalawe akuti Dzuka Malawi.
Sabara ino solo la zatu la denta. Aneti kukaka mizidwa kufala zofala zokuti yeyo munu wake sakufuna. Kwa dilelo kulizotani?
Thompson, ababu inende wapsa.
Kumama, aliyesu na mandizana kuli tiriu kupadula inu yo. Wapsa mupita kutiku.
Kunchido atiriu. Wai wala kati?
Mupita nanji kunchido ama. Nakuza ni tukuti dola ndi pesa tika panga show. Lika kukira kwa achaba stikula za kujia zumele tukufuna.
Mana wangaziko mkwambidi kumene kundi kukala. Iwetu ndi olo wa manja. Kuma benesi ndiregelela.
Kumama.
Thompson, nine ndapita. Kwani magia nga nyumba alikuti? Ndinyamuke. Basi ndaveza. Mwana wanga, zabu ino zose kusikuru wangu.
Koma, ama.
Nijani iso.
Ya, chabu ino. Chabu ino, chabu ino. Fusola juu hili ni mveterani. Kodi Malawi muno mlima boma angati.
Twelofu.
Hai. Wina
20.
Chete. Mbat, ukona bwanji. Ungayanke?
Inde akudziwa ameneyo. Pajama dzitemba kudziwa zinthu.
Chete. Chete ndat. Mbatso usawatengera ameneyo wapo. Tayanga.
28. Malawi ndi maboma 28. 28, si mozi mozi zaka zako zimenezo. Ndi zaka 17, ndi ufuna kudziwa zaka zanga.
Chete. Ndati chete. Amena biririze kuyankula, ndi mpatsa chibalo chochecha wiki yonse. Mwamva? Mpatso, well done. Fuso losatira ndiropeka kwambiri. Ndani anga nduuze kuti ndi nyanja zingati Malawi muno.
Chiza, nawa mainitsi ako. Ndikuthokoza wandigula mainitsi kwambiri masiku apitawa.
Anezi taona mize, siningachitire mwina pakati pandakha ndikufuna mabando ambiri.
Oo, bwanji.
Anezi kukonzekera kuti sidza mwana. Google internet ndipo ndema course kwa anthu ngosayamba.
Kuma sindukaikira zenda bo.
Zikomo zinthu zikusuntha kuma. Ubwino wanga kwa tulipatali ndea panopa shidu changa shilipokonza nyumba ya Innocent. Kuri okay. Zonse zikaita yale nkamangalo.
Ah, nyumba yake ya Janice.
Ii, Aneti, kulishipiri kiti. Kahama kwa nita bwanji kukalako. Siko pata kaso. Saa konzako kumakuta kukabeba ntaka konzako.
Hehehe, kumatiza. Hehehe, ndia kukuti bwanji mtima mwagomu.
My dear, zaka konsedwe ndambile. Kumasho ya mpa ndi konzika ikade. Kama garden point ngabe ze kuti.
Aiwe, usada ndaule, ii neba no wandibeza.
Aneti, weka sungangu ona kutana wachwa magarden point. Osati geo, shifandi nchilo ya nyamata.
Iwe Chiza, jobo ndi jobo basi. Valibe zoti india mamuna walo wankazi. Zimango funika kuti nchilo iteke basi.
Aneti, nsa kuna mizo manduwazi. Ulindi kuchiri mika.
Aiwe, mazi.
Komandika mpana ya Innocent. Akandia nkandukusa.
Na hazi kumo Chiza, ndawunya di.
JB.
Eh, jikondi.
Eh, baba ziliboase, itamaliza kusoma Masamu chapter 9.
Taona, si, siza mwana, tu siza mwana. Asi, natawoza kwa mbili, wandibiri ila.
Edi.
Asi kwa mwasi.
Asi, inendenda sangaguri, itamaliza chapter jonsi.
Edi.
Ah, tinti vayi nuku chapter jinaru wa baba.
Eh, ama ikwezio, ni tini nazo.
Magari. Mwona bwanji njege, ulipo.
Atiwiu.
Chukua zani nchani, kwa kati wanjige undi cheni.
Iwe tiri wanjizo.
Iwe wadu yanga ijaku. Nukuna kusinda maluku, sindeka andipange wanjiga.
Tiri wa si. Iwe yutu andama kuzua ndi cheni. Cheni ni mgodu wako basi.
Ako maso magai, njige wa tiri wa. Pali beso njige ngadumeni wa paboma vano.
Mgodi inesigi yose jmeni mavale ne onduane.
Ya, iwe tiri maluku sa kwa libo. Kumano titi ronde mbola. Mali. Basungu.
Banda, ubida kuti?
Hey, ase ngarinda pumaso kodi. Ungo choka tu geri basu kuyambo gogo metezina ndizina za kusho.
Oh oh.
Anezi, Anezi.
Ah, Chiza, babu yaso kashigen?
Hey, ya, yeah, good news. Innocent uja wapo miyazo tu kare garden poi waki. Kani garden ki waki.
Iii, choko ya teka. Ah, isu kumo kwa mbini, Chiza.
Ase, ndezi li boss.
Ndugu za buina buina madido zena. Ngati tukula tu zaambe job.
Ah, inda sangalara. Ziko wamo Chiza.
Inaso ndagundwa. Nzako wakapcha ndefu nzimile. Abano inendo wane sana wanji.
Ok.
Kuri inuso antanchi kondi mmasuke buina buino.
Chiza. Palibetu kari kose pagatipa inendia neti.
Zoo na tuzo mweza ndagunena zi. Kumoso yewe Chiza, chotu zoncha kuti zandabwe ya naso ndiviki.
Ndienga riziri joncho akutajira janiku.
Se, sizo mwugu gani za azotu.
Se.
Pauti mwadele ondinu. Ndetu ona na.
Kumatu Chiza doa kunena zoona zanda. Ngati weo mamukonda Viki, ukwene obeza njiri wa mwone tila meno mamukonde.
Anzelu ya boa, se, Viki ndi wanga wanga, palibe so wina.
Ndiye ngati pali jote ndi kutandize, kulibu nonduzi letu.
Hapo uti wajela, se, tutadugu ndi tandiza zina zake.
Ndi tu, jina jijo se zanda. Kumatu bole sakai zondi domula mbande.
Ase, bandi ndi ato sefe, se, ndi mwone ndi libe mpambu yoko jotela. Kumabe walinazona, se, kulibu nondibwele dhani ndi Viki. Kandi njanji tabola ni ntaise sambali anga.
Ndiye utani?
Kaya, seduwa na mene zika. Kaya, ndipira kwao.
Mani digi, zangi ide.
Zabo boru manti. Shabu. Ase, kwa mamukusuwa jan man.
Hey.
Ase, spoti ya maini tiko mainoyo.
Mwadu, ase. Hey.
Fanzi yose kudusa babayo yona. Yone hizi fute zitani ima siya dola panopa. Ndipo, ase, ndikupama kwa cha.
Zili bo, ase. Mazuwa mfano jaga ngatiwe. Azinjo ya vepi. Kumaso kuja tukudalaki, mozi.
Kusuwa gara, ase. Kumaze. Kini mwenye mulasa mulichani kwenye mwenye
Iwe usapwegese sinkamba gama odu wone hafu Tacheka Cheni golide Jege kawawa Iwe tima uwa suku dumpa dumpa
Eya se ababa ni tima uku dumpa Koma se inaendu kudabwa se Kini za bonga tizmezi zinio mkushopete lanchi
Eya se maribwa jifuwa jina jiri jose Ngodi mastena shupiga kwa mbili hende Nkani ya itari so mungu
Kababa ndenda kutolerani Koma gini zizi ndizabo Koma neneo kuzua gareti Cheni ja goli dendi ninajo Koma soka nchike kande Kata unditi nase
Masu ndesa angana kungolo banchi
Koma Mpua wakoro nde Ndi nyatu ase Muna usho pakuta ase
Ase sabato inagonja ya ase Koma nondi ya jionetu Muda ngoli na gonja basi singai faisi.
Ah, se msana mbwa ugana lonse umeneo. Ineo soruma ndibaya kwa mbili. Tukungo tiko ma paboma banu padibe ali na wina. Na ese tamwina madobadobo da tamangi tamange. Kwa meti sana upeze. Ndezi lindi nuyo mantiriyo. Muto ngotisho pesa.
Mana ati.
Tida. Aseti ndiko na ntengo wa boa se. Kashi tu ilipo
tuka. Ati gino mulebe kashi. Ase. Iwe bondu lo se.
Palichani hapa.
Ase man. Mena ni mwole se ase.
Palibe mpugu raba tiriru. Vanova ndizo kazi basi. Ifeo atima kandi dola ase.
Ase.
Antiki antone sukuti zidipo zingadi ndrama zake. One. 2, 3, 4
Kuma ase tiki 6 pin, 7 pin Ase
Zojeba
Yes mhaso
Yes agogo
Uliweka?
Eto
Gloria ndia tupele alikuli
Alipo onse agona kuma
Ndi Gloria emwe?
Wabwena nsanga ujoke la kunchiro Hakuti saa kupeza bwino
Oh
Eru
Chabwino Mbaso Kodi iweo Gloria anakuza kutia kudola jani jiyokene ni mchipata uja
Hai itu sana nduzebe
Bwanji
Gaya aru ina mango digi la kuti mwina azanena
Mwasemu ujaufuna nduze kuti sana kuzebe
Olo agogo Dendi zo vuda kumtandiza pote olo vuda leni leni sundu kulidziwa
Zona adie Wama au sadanda uli Ndika anaye basi kuti ndive kuti kodi ati chani.
Hai siko mwambira go. Chakuja ndapika kale, chango thala ndikugawa basi.
Siko mwana wanga.
Siko.
Koma chakuja cheche ndi chikunungira bwino tu.
Oh.
Kwa basi. Ubata ukazi ngaiti. Koma no mphaso. Lero waeruka bwanji ku school.
School uzwa gogo. Inendesi ndikufila mene ni maembekezerai.
Oh.
Ndine chinkulu boda ndi class yanga yose amangu nini na chuwa ni makandi chidi kwa mbi.
Oh.
Koma zo punzila zake ndi mpwepwa.
Zona?
Poyamba ni mada nkawa kuti sindikazikika azi ntuzindi vuda chuwa ndakalita bakuma. Kuma bano nda jaila garet.
Zona?
Koma
no mpaso. Wapeza kwanza kwa ngati.
Ndilibe anzanga mklasi mwa tunsa nami.
Panopo ndezi kutengela nthawi kuti upeze nzako mklasi mwanu. Kwa mabwanji wauze anzako wa bandi aja.
Ndikumapeza mwai pa madisa chikondi ni JP ya kama kambelana.
Chabwili.
Ineso basi chelufu ande mayosa mite malipafubi.
Malipafubi hili. Kwa mano ndifuna ndifuse. Ahedi yako. Sanga konse njira ina kuti akudumpise kupita mklasi ina kwa mali mpikira.
Zimenezo sinaganizepo. Kuma ntawi inage ni mafuna ningu auza mene skulu ikiwendea.
Chabwena. Paso utu jimene wonga ziwe ama tikutola kubwe ndi mawa.
Azona.
Ndebola iwe uka kumane na wa hedi yako mawa.
Mwane na zona atu agoku. Ziko mopo ndili mbigitha ntawi zona.
Ziko mopo ambiri.
Mha.
Ndiye tabwele satu chakuja ajo ndi Jesu bano.
Chabwena.
Ziko.
Siriru, tabaya kuno
Nukwela ama, adikira nikai pangono
Siriru, tesadikire iwe fumira, abwela mtanga
Atati, sinu wazo uruma abwela adu
Mwana wanga, ntawiyo seji inekunaribe Basu, kundono samumetena ya
Siriru, ukwenda bea chonchi, miendo mulimbu, wanchi Sabato zirikuti
Uje,
zirikuti, zirikuti, akubela
Aiso, kungo
He, utanda uzaja
Tayanka tamayanka iwe
Nagulita
Watani?
Iwe chifwe chani?
Ama,
iwe, wamba ukuli sabato sobano.
Eti?
He? Ukuli ya madragi, kapina wamba kwenda dana osoro kira jama kalapansi majitengwa.
Aya, dad, sinengaji itesbene zozo.
Usandinamize, usandinamize, wakuli siraji. Ndijani jiri mpagi. Ta, mwede sakuno bagi yondone ndeka. Ndijani ishi. Cheni chako, jekide lako. Kumano ndalamazi, ndalamazi. Chikadele?
Tiriu, ukuni sa zintu zako chifo yote ile ndamba nchidwa?
Iya kama.
Inu, inadupano ndabwira. Kuyambila lero musamada ndalwe suza ndalama ya.
Inaswa mami ni mauza jonjoro kwa masana ni mvere.
Ukudanta uza jani?
Ndalamba nchidwa lero.
Nchidwa? Nchidwa yanchi?
Yokolo, ya nyumba.
Chani? Inu, mufuro ndi chidisa manyazi chani?
Sisho onjo, ni mafuna rundi kukwele zina ndi zina wakumofa.
Mugulanda hausa kutine sinu masi ya kantu wakumo vano, eh?
Sindi kutero rubambo.
Chabu ino, ndepa safute. Ngati musa kutero, ndi nchito musiretu. Ndalesa.
Kumato ina nimangu funo kupe butani, ndipo ino.
Basi, kalani chete, musa ndi kuitse wapu.
Nanga ino, mati nkanatani ne.
Ndati tu, mukare chete. Palipe soso kambira na bankani mene.
Kuma, atati, ama ina mangu yesa kupanga zomu amona kuri ziti tandiza.
Zazi.
Ineso mwina ndala kuisa kumabe ni mafuna ndipange zote ziti tandiza.
Kodi mkufuna ndani? Mkufuna ndani. Ndivule kuti mundinze kuti njimuti nkani mene yata. Ndipo soka mana kosa pala panchombo ngadiwe. Ungamani anke zote.
Pevana, dako mano.
Sizako manso. Ai. Ndipo iwe Tom. Nkazango kuona sokuenda mabasi pukatanga ni mtu wa matekenya. Uzote sinza kula sokuwa nyumba mwangamuno kundipa.
Okay, jabu ino atati.
Ya, kuriso bino ndizika chiza ndanzanga patave nipo. Ndapita. Nkazi wanga kumagwira nchito inendiri moyo. Zosa tega.
Limene lotu linali selo la zatu. Mpato duwa beza kuti sukulu. Ndiyo futi lako pangono. Kulega na ndimene iyeyo ama gani zira.
Kumaru ndizaji zibigile kuda zinzaga mutandiza. Selo la zatu libi divila sabata ya mawapano. Tipu mendi nyimbo yoshe kila kwa Justin Timberlake. Can't fight the feeling.
I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop.
Can't fight the feeling. Nde nyimbo imene timamvela kuchoka kwa Justin Timberlake.
Ose wala kuti mutimve kwa inu tukupanga run a special series featuring my characters Amuse Olola Zatu. Ndipo mozi akalagu mabwela ku studio kuno. Ndelelo teaches and T-Rail
Zatu ba wireless.
Timve kwa inu. Tika na pidiliza special timve kwa inu series mene tuku feature ma characters ojo kela muselo la zatu delelo tilindina another than Baba T-Real. Welcome.
Yeah, zigo.
Okay, chawino. Ifeo T-Real, uti mwango kone la batari. Kuma tatuuse kuti mwina siti mwaku veteta. Kwani weyo ndiwe ndani?
T-Real, ndi nyamada wakama. Olimbi gira, ndivo sasu ntika kama nga mfunde yake. Atama nena kundi okula ntima, janchane, jifuwa diyo, akangomanga mfundo, ya makala kutija, ni mfundo yokayo basi, ndipo saa kusinta. Ama zikulubila wambiri nga kale, ama kumudwa ndi bambu wake amene anajoka pa nyumba kale kale ndipo dzina lake leneni yeye ndi Thompson mana anazipasa dzina la Tyrell ndi chifukwa choti mene iye amazionere Tyrell amatanthauza Thompson dzina lake ndi Thompson kachira ndipo Real tingati muchichewa Real ndi tape tingati ndi video tape ndi ngati Tyrell tikutanthauza kuti fans ikuonera chifiri mujia TV umazizwe.
Okay, so na ifeo tika mavela selo la zatu duka tukuone la moyo wa TV meni utahinde moyo wa Thompson. Okay, ndi ina agendi ya Massive. So na inaya ndi magumfa kuti weo umastembe eti kuma droba mabaz. Tati drobele mabaz, funa tifileko pangono uka.
No, drobe mabaz Okay. Timalimbika limozu chesa malodo ndepo tikinzake chafika pachi inde inde tizingodi palibe sojoti lepeletsa zochinga kugwetsa. Yeah, Philly.
Woo! Amazing! Tukunjoya mu special series ya Timve Wine kucheza ndi Praise Umali amene muselo la zathu amatenga character ya T-Real. Nde yeah, yeah. T-Real mabazo hapo nyao ndi amphavu ndithu. Is that why unauza zinzako kuti dzina la gulu likhale T-O and the T-O and the Johnny?
I don't know Johnny.
T-O
and the real deals.
T-O and the real deals.
Hey, jifuka ujene, jifuka T-Real ndodi amadzimira payekha kwambiri ndi munthu woti olimbika komanso wakhama kwambiri iyeyo amaziona kuti ali patopu kwambiri wadzidziwe ndeno amaganiza kuti dzinalo likhale kuti iyeyo alimwe mu dzinalo limene amaganiza la bandilo chifukwa iyeyo amadzidzika pamwamba pena pake komano bwino wake ndoti abanda ake samangomulekera apange zithu zonse zimene akufune.
Okay, nde Praise iweyo muselo ukamakhala kuti kupanga character ya T-Will. So golo la character yako umafuna lita za Carlton.
So golo la character ine ya T-Will nimeona kuti pofika kumapeto zakhala kuti wawina mpikisano umene akupanga uja komanso afika pamwamba pamene akufuna kuti anthu azimuonera paboma paje komanso azigwira ntchito bwino ta azinzake akhalaso akuweka bonda azinzake amubandi mjeru mwamvana bwinobwino.
Nde iwe usanapide fuso lomaliza kodi mu character ya T-Real uchima kusangrasa kwa mbili ndishana.
Ineo T-Real ama nisangrasa kwa mbila dzina lage komaso ndukrubi laguti nkani ya T-Real izidolola antwena komaso wabasa nao ntima odi asatire malodo hao mpaka zintu kwa mbaso kwa endela jumozi mozi. Yeah.
Nkani zatu, nyimbo zatu, moyo watu.
Ameneyo to anali T-Real City Night tukujeza ndi achinyamata amenewa. Pitani ku Facebook page yatu ya zatu kuti mukafunse nanu sofunso lanu. And now music coming from Justin Bieber akuti sorry.
You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time cause someone call a referee. Is that just me? One shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. By once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem or redeem all myself tonight. Cause I just need one more shot, second chance. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now?
Justin Bieber there with music titled Sorry. Kuti bweletsa kunthawi icha timacheza ndi agogo.
Kucheza ndi gogo.
Takulandirana gogo.
Ai zikomo kwambiri chifukwa chondilandira.
Fuso likuti okondeka gogo. Ndine tsikana wa zaka 17. Nduona ngati ndili ndi mimba. Sindikudziwa kuti ndingatani. Ndili ndi mantha komanso sindikudziwa kuti ndauzanji makolo anga. Chonde gogo, nditandizeni.
Ine fuso ili ndili yanke moteli. Mwana wanga, usakale moda ndaula ayi. Nanga siya pa ukutu kungo ganizira kuti ulindi mimba basi. Langizo langa ndiloti,
kuli bwino ukaezese kuchipatala kuti ndi ukhale ndi chisimikizo chenicheni. Ukapezeka kuti uli ndi mimba, munthu wina waza chipatala akuunikire malangizo amene ungakhalire pamene mimba ikukula. Komanso njira zina zokhalira ndi moyo wa thanzi. Koma ngati ukusausika bentendere, kuli bwino ufotokozere munthu wina wachikulire, kaya wachibale, olonzako kwambiri yemwe angakuthandize. Zikomo kwambiri.
Zikomo kwambiri agogo, yankho labwino. Fuso lina likuti, okondeka gogo, dzina langa nene Gomeziani kuchokera ku Lumphi. Posachedwa apa ku sukulu, ndinasankhidwa kukhala limodzi ine ndi mtsikana pa project ya science. Koma nyamara anzanga kumandiseka chifukwa choti ndili mkulu ndi mtsikanayo. Gogo, kodi ndizolakwika kugwira ntchito limodzi ndi mtsikana?
Mwana wanga Gomeziani, ine ndikambe chonchi. Palibe chovuta china chilichonse nyamata kugwira ntchito limodzi ndi mtsikana. Pali zambiri zomwe tingakwanirise pamene tikugwira ntchito moyanjana pakati pathu limodzi. Anyamata ndi asikana amabweresa maganizo osiyana-siyana. Kuphunzira kwa wina ndi nzake kenako mpaka kupeza phindu lambiri nonse limodzi. Ngakhale mu programu ya zathu muchigawo china chimene chimatchedwa kuti timve kwa inu. Tinamvapo Christian Detox akugwira ntchito limodzi mpaka na ndithu kutukula dera lawo pokhazikisa thumba lapa dera la Village Savings Bank komanso thumba la Ngongole. Musagwe mphwayi ndi zokamba kamba za anthu ena ayi, koma khalani achisanzo kwa anthu ena pwaonesa kuti kugwira ntchito limodzi pakati pa atsikana ndi anyamata nkwabwino ndithu.
Ziko mukwambira agogo mayankho othandiza.
Kucheza ndi gogo.
083335355 komanso 093335355 ndi nambala yokuti inuyo mutha kutumiza mafunso anu kwa agogo.
Apa tukhangati kuti nthawi yachita njilu, osaiwala tikupita ku website yathu www.zatu.mw. kumbukani kumvera mphatikizo wa ma program pachi weekend.
Tikabweranso wiki ya mawa tikhala tikupitiliza special timve kwa inu series imene ikufeature ma characters a museulo la Zatu. Kodi tikhala tikucheza ndi chikondi JP, kapena net, mudzi wa next week, mnali ndine Lili B.
Kumanso mnali ndine DJ Gaxi, Zatu ba wailesi, nkani Zatu, nyimbo Zatu, moyo watu.
Yeah, Zatu ba wailesi ndi tinu, bila ni vano nose, tetela nkani Zatu, nyimbo Zatu, moyo watu, mafilu. Yeah,
Zatu, Zatu, pali mudzi ni kubira bato bolo ni Zatu,
Zatu, Zatu,
nkani Zatu, nyimbo Zatu, moyo watu, kwa wailesi.
Zatu, Zatu, wailesi.